tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambel to boggi jande ga fandu hala mamadou sama seku jamnyali sakrabe kedibe muslim be den imini ke kassen hun tangol hore tobere tabantade den marde mabbe mbiyan altinere hande be darni golleji kabaru jandeji leedi ndi fuf sarabe sukabe lukube holitina bemba sanne bangal mudu de yere warti gawutun tagal ko kenyan dokolbe didon masimbinama gote mabbe kay jama o jati lati sata mudun hejaabe lamu tun be ben ngadi imma dara famingol sinuji di yewtere meden hertande hande nam meman hala talki jibnirdi e hebude di njafana feebi be leedi mali be do ben hayfi gollobe mairie e kanyen ben gollobe etat civil be di ngun sembe kawarju amen hande kikidi altiner sappo jeddi lewru ut hitande 2020 bismillah sakirabe syndicat janginobe 15 octobre puditi mutere golle ndedo mbiyen nedo drande kaybe nemnali fi kabaru o burturbe uddi ben kala gollo gollirde kumani de jandeji altinere hande dum fufu yalla tobere tabantati jono berde de na golle de de kanaka leddi ibika yamri nonno yo mbiyen hunchene hore ndedo mbiyen murtere wodi e wattu mo mbiyen won pudibo non jaati imiuji mabbe mbiyen cakite hitande keddono ko bani en maryam maiga e dou fati tango amnata jall
cuudi kappu janginirdi akademi ngaji janginirdi fa yottaade e gollirde nanondiroje e jande leydi mali fu uddama hande sabe murtere e dow dereji bindidi damude di cuudi fa warde takkide kokoji laawi ana yihe mudun gollirde janginoje ecole de keddo uddade faande tobere seriya wul chapantati e jeno berde janginobe ecole de tabe sukabe jangobe yogabe gondunobe wadude examen mudun en hande mbirugo chaldi def latanike dum en wajibi hotude syndicat ji janginobe tinnimbe sappo e jeew lewru octobre kanyin en cembini ngal gollal sababu mudu woni taadugol gollirde tobere sariyawol chapantati e jeena bongol dokkowol hakkeji janginobe e dow beydugol goddiji mabbe temdere fu nogay didi hitande 2019 ne temdere fu jeena fuddude janvier 2021 e levi yimbe murtudube taadugol gangol hakkunde mabbe kambe gouvernement o nde fedde ka suppike gollobe to ministere humangini jande leydi tanugor golleji tabintinoji tobere sariyawul tabantati e jena ul tawede fukkananke leydi hokki yamirore e dow majjun to bangal gouvernementu e collectivité kambe kaabe andani taadugol tabagol gol sariyawul be darde yimbe murtube ciawro secrétaire général ministère daranine jande leydi ndi collectivité janginobe keban ko darata tabagol tobere sariyawul tabantati e jena bongol taadi fuddo e lewru septembre warondu darnugor golleji di ka jokkan illo faande tobere sariyawul tati e jena bongul taban non hollitiri wi syndicaji janginobe lekkol
dum ben waddi e wattu mo sukabe lokkube nan gondi e nonno landina e muji mabbe cakita hitande denno be mbehi dum suynaaki ben sabi jande hikka dartaki feysede denno ben e be darda gouvernement tabade adidi bami e gollude tobbe chapantati e jeno berrende yakuba dambele yo secrétaire général dental fedde sukabe mbien sarabe sukabe lokkoy leydi mali kedanna ko halni e telephone ousmane nyali boule do fois tango kanko ousmane nyali boule
o tiɗal hana tawe ana woodi fa hannden sabi o heɓanano mo jogola ka gouvernement o kañum woni teddinta aadi muɗum sini o tiɗal ana woodi fa joni mine wona musilin ɓe min pelata gouvernement o woni yettinta aadi mun kalden gonga ko sukaɓe latto ɗum woni suɓul amin arandejo sini mi waɗan noddago gouvernement o kaldanmi gouvernement o daro e darde muɗum sini ɓe jaaɓi sariyawol article 39 ɓe tinno e tabo ɗum musilin ɓe wala fo komin mbawi wideɓe arande miɗen pela noɓe min jaɓanaynoɓe caggal mum min paami gonga mabɓe ɓe gondi nden min puɗɗi faabadeɓe sini tumbere nde jaɓama mine miɗen ñaago gouvernement o tabo o yalla eɗen jaltari o tiɗalla
kala jiɓe ɓeydora famudu he joi suu tamani na mbawi natorade bembal whatsapp numéro woni 76 70 88 51 wiyamumo mbuɗo yoɓatake moɗiyo 37 321 bangal ti allaji politika ku leydi ndi ben fedde M5 ɓami anniya ima daraji kese ñande talatare nde yo yalti mbi yiltagol le nokkuji mbiyan ɓeydalgol faamu majireji jonde nokku goto e yaadugol koyɗe e wi ardiɓe fedde nde jafo ɗon e wi ardiɓe fedde nde yo hollitinde metti mabɓe e dow sifa jogolal laamu ibeka e iminde ɓiɓɓe leydi mali yalla omo immo do salli o issa kaw ji yo mbiyan issa kaw jim yo mbiyan yuɓɓino golleji fedde semence e neɗɗo dunno M5 RFP keɗana ko harni e téléphone Moussa Malli Sissoko e dow fayitango amnata dial
les jeunes sortiront d'abord
sukabe ben jaltan tafon tagal mayto fa warde lengindindi nodude bibbe mali ben jaltano heewiri immo darno jango mudun en woni gollal arandewal ko jokki hen tagal may gonga galdun wadan hono gar gollal nyane alal barnde sukabe katibe dun gadan hono non nyane alkamsare nde nyane aljumarnde kawrital mangal wadan to place de l'indépendance to wiide kanake leedindi ibeka kanye golidim mudun jopalamu ko tagal dun wete mitingo fuddan ille jamma fa warde asaver talatare warto yornde bibbe leedi mali ndi fu ana nodda e nokkuje be min chuboto min fu min kawrtante place de l'indépendance to dum lato yaltere mongde sanne
to gawton ma tagal masim bungol jokolbe ti don goto kay mbien jama o jati lati sato mudun ardibe sinoji gallurende na jokiti imadra mabbe hewtagol dewral hakunde jaliñi di mbien tagal noddango mer o fewde e sukabe be hankin dejere hotama li gallurende golleji ti fuditi kedan nako heban en muda isufi e do fastango usman yalbul
dejere warti lengindi gawandi e wiseedi be wombe ton lumo go udditama bitikaaji fu uddi tiagdal ko uduno kenya sabe masibaaji gonnodi ton himbe ana gondi e yaade haajuji mubben tiagal di masibaaji amerien e horebe jalleñ ana gondi wadde ima daraaji yalla jam ana wada le onoko mo wattu fu bonandaaji ngatte leemudum e wi horebe songankobe arabe buddaabe wala fu ko way sabi binde di masibaaji himbe ana kaani waltininde hakkilaaji mubben acca e baasi mer gennindi boubacar dakar traware hanken halido radio gondi le gennindi le halaji makko on darte sukabe be tiawro maramuñal e di bonandaji e wi makko wala fuko ay wadede fa wi heewi do daranade fa ndenaagu hebe kanyen fa himbe gaaw gonde le jambe dejere le gennindi batuji ana gonde wadede hakunde kanan ko mun mi cintindi wiide le libbi jabeedi julaajo mawdo goto inde ande le gennindi gaawndi himbe jomme kabodo anda goni kerte ke dum do lawol bari dum
ñande sappo leru outre yo ñalama hertanango mbien état civil le runde afrique yamberande mbien yambere o don ñalama leedi mali hawruti eti allahji heptagol talki jibnirde mbien sukabe heccube hay hajabe mbien ido talki di mbien hayfi yimbe meri ben bedu no finni kabar mudun to golirde leedi ndi humaninde état civil hultama wiide gollobe meri be na njebo sanne bamoydi talki di bi resanatul keddana ko ban en alicisse e do fostango kanko e kanyi amnata jall
Mary ana hokka dereji kolloji jeyal no sari e wirini fa darno hakkeji bibbe adama remme e gurnan mudun kati dallaji ana e hebude di dereji non holditiri nafune tarawere kanko mo innasuko goto mo wari dartude wulusebe suga makko mo holditi wiide cilitati o mo yaha warde mo ronki mo hebu e jungo ben kero den nafune ko sifi e dow majjun
nene na denga wolo 7 minute
tan ko jipinirdo suko angar mi nani mi ni suri do to suko ni ko no ga jit leuru me beti ni kam wara nanga tal kurun no ga jit do juan haji ju anjo pam watu fuso mi wara na tal kurun tugu pase odu ana hin bonga o ya wata o fa nga signi la no fe
ate soro hidugol kayaji do inde de mindete do lato sababu iti dallaji gaddoji ya wartaji non hollitiri docteur abdoulay alkadi kako on directeur national meringaji Quero demo.
Ici magasin amen bon bon talki djipinirdo fahi le nyalo mo hande o mi ndokka be talki fa be jonna ka ti kal talki sariya do mi be ni be jonna ka ti talki di mer mi ndokka ta ko tin ko wona mi be hango wanga nangu de juste pour aller c'est le garantie
gollo be mairie et commune 6 district bamako oka kolliti wiide halaji di directeur national mairie ngaji di haadini wara non adama dumbia kanko mo jokko nayo o maire commune 6 district bamako o kero demo
li miloji an ngonga wadi no wattu hebugol no talkidi anati dum ana batto dubi tati joni kollitide wiide minen woni calibe nangoyde talkidi dum wana hunde ko jotti
mi cintinde tan iwde nden warde hande laabi an gonde bamede faano di golleji e meedingaaji di mbaabi yarde yeso e dubi garoji do e 2025 ila wi kollitan neddo sariyaaji kanyi en haani jogaraaji hakkeji golleji mudun e le gollirde de
Studio Tamani, yo Fabal Lamu Lede Suède, Danemark, Suisse et Fête de l'Aide Europe.
Sengare lem jan kabaruji amende region gaji ito yoroso ton jo en kaborde be andaka hobe non no hippoke do mbierna duan kuri kikide kenyan sapo jagam lor utultama wide tato barmi e wi seda fuji yimbe be pilike nokku o tafun fadde mabbe uditinde yite do gollobe be mbien non no kan non dun wonande men posto gendarme en yangaso le cercle blanc do yimbe dido barmi gendarme goto e ganya kanya gollobo goddo ko de fuddi yalla andude hobe golli dun to gaw ton no mbiyan projet kesso jande le radio fuddi mbiyan fay boyali batte mudun woni ko nogo yo goldobe kap burem gaw ansongo e wabariya ngari e le kawrutal fuddo fuddungal nyande sappo tatti lewru uttu fanda mudun woni huntande hore hejo golle yalla ko hasindina na yalta e golleji di ngal timman nyande sappo nogo e go lewru uttu antiminanna kabaruji di to kay tonno do mbiyan sukabe yim ngadartobe def e bak teme tato noga jo timmini e cakkite yontorne lebbi didi jenna jande e le galdure kay e be odo anniya mbiyan odo mijo mu bammi kambe conseil national jeunesse cellule la febugu e kanye fedde sukabe volontaire en mbiyan sembinde bawde be do candidat mb fadde examen yottade hejabe lambe dun na gonno e le mbiyan e uddugol golleji de dun timminta kabaruji amen hande do dan yatra medan wawande sido tamani